Yo, 1936. Mbogi Junior, MTD in your home. Tatu Joe. Yo, Tight, my girl showing him black tights. Siko say kusema she down hard. Matunda akuna kilimo. Barabara zote tu nishimo. Mexikani tolewa kijiko. Pita pita umbwa namba mwiko. Kanya fool, napiga kideja vum. Kanya fool, staki ujinga makangas tu. Yo, mashore na waka nyaga na mata tu. Yo, stay kubans, stay kufiam. Makoro na gang madam.
Wakichaka si uban.
Yo,
after kupora nyingi jo makari. Kamchina na masingo ni kaa nimekuwa training uko Taiwan. Sura Johnny Black, nimejaza mablinki for all to run. Kira mama kumgamble ati round 9, tell me mgal. Usikisa 9, tunawakimbiza line moja tukirusha mabra. Gyoswa kwako na mnyandua kitry kushika ni large. Sodium banginet, zimeshika saina speaky France. Get your blunder, convince wazee na mchore kimap.
Yo,
dingo limport, nile export, nikashika nyingi mabrand. Ni tamu, so sweet, si upenda nyama nyama. Bono li fall no answer, kumbe ni jia big bam.
Yo,
wametense wametense, mbogi mzime pambol na
high. Kolwa 91936. Kolwa 91936. Kolwa 91936. Kolwa 91936. Yo, got a motherfucking stupid bitches, bo. Got a motherfucking stupid Ricky Zo. Mbogi Junior ndio kusema matunda top. Mbogi Junior ndio kusema yo.
Mbogi J Joe, Mbogi J Joe, Mbogi Junior. Listen, tumerom tushinando mzima malls down hadi kwa police. Hii ndio Mbogi mebisha drill. Hii sekta mambele na bado mko lockdown, down Joe.
Kolo
91936.
Kolo 91936. Kolo 91936. Kolo 91936. Yo, Mbogi Junior, MTD in your home.